haddaba madaxweynaha la daarinayo Joe Biden waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu da'da weynaa ee dalkan waana 78 jir waxa uu muddo dheer soo ahaa senator ka tirsan aqalka odayaasha isagoo 8 sano soo ahaa madaxweyne ku xigeenka madaxweynihii Barack Obama warbixintan waxay noo soo jeedinayaa Jamal Ahmed Usmaan
waxay qaadatay 4 bari inta laga xaqiijinayo guusha Joe Biden
People of this nation have spoken They've delivered us a clear victory a convincing victory
dadweynaha waddankan way hadleen waxay masiyeen guushi waa guul ballaaran
inkasta oo madaxweyne Donald Trump uu sii wariyay su'aalgelinta natiijada doorashada wuxuu isugu yeeray taageerayaashiisa taas oo ugu dambeyn keentay in ay rabshad ka dhacdo aqalka Capitol Hill ee baarlamaanka hadda xarunta Capitol Hill waa goob ciidan goobta calan-saarka waxa aad looga fogeeyay dadka u soo daawashay tagi lahaa ciidan tiro badan oo booliis ah oo ay ku jiraan 25,000 oo ciidamada qaranka ayaa goobtoo ka ah xarunta calan-saarka si ka duwan madaxweyne Donald Trump oo ahaa ganacsade ka hor inta aanu xafiiska iman madaxweynaha dooran ee Joe Biden waa siyaasi khibrad leh
I'm going to say something outrageous. I know how to make government work.
Waxaan oranayaa waxaan caadi ahayn. Waana qana sida dawlad looga shaqaysiiyo.
Biden ayaa siyaasadda ku soo jiray muddo 10 sano. Waxa uu laba xilli madaxweyne ku xigeen u soo ahaa Barack Obama. Kor intaasina waxa ay codbixiyaasha Delaware ay 6 jeer u doorteen in uu ku matalo sanadka. Bil kadib doorashadiisa koowaad, xaasiisa iyo gabar yar oo uu dhalay ayaa ku dhintay shil gaari halkaas oo laba wiil oo dhalayna ay si daran ugu dhaawacmeen. Senator Biden ayaa u soo raacay jiray trainka Amtrak habeen kasta oo isaga kala gooshi jiray gobolkiisa Delaware iyo goobtiisa shaqo ee Washington kaas oo socon jiray 90 daqiiqo si uu ula joogo wiilashiisa habeenkii. Biden ayaa laba jeer maskaxda qalliin looga sameeyay. Sanadkii 2015 markii uu ahaa madaxweyne ku xigeenka, wiilkiisa Wayne Bow ayaa u dhintay kansarka maskaxda. Biden iyo xaaskiisa Jill oo ah professor wax ka dhigta college ayaa ku nool magaalada Wilmington ee gobolka Delaware halkaas oo ay ku nool yihiin 700 qof gaadiidka galbiye madaxda iyo kuwa ammaanka ayaa hadda maraya wadooyinka